God have mercy. Yeah, 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 yeah. Unde boy, let me tell you my story. Nimezaliwa Mtwara, Tanzania, huko kijijini Chitohori. Hapa mujini nimezamia, ndoto ziri kwa kucheza boy. Mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy, I'm sorry. Swara tano kupenda uliposiki. Kama utani sini kanza kuimba, Mungu siasumani nikakutana na Simba. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji.
Nakupenda maraika.
Maraika. Yani umewaribu sana wao wengi.
Ulikuwa unafanya mazoezi nje hapo eh?
Yeah.
Nilikusikia nishakupa note ngia mazoezi. No.
Sei.
Fitina za ndani ndani mara hamu anavimba. Atapendwa na nani Makonde watanda himba. Nikajipa kimani ipo siku nitashinda mana Mola ndo mpaji. Hey, now I make my paper. And I bless my family. Pole walo nicheka. Enzi na vaga kanda mbili. Never. Sikate tamama na Mungu anakuona. Never. Sikate tamama angaika kila kona. I remember mama told me, my boy, binadamu wana wema. Kuchekiaga usoni ukiwapa kisogo na kusema usifadhi chuki moyoni, yalipe mabaya kwa mema. Jifanye ukumbuki uyaoni, ndo maandiko anavyosema. Nilimtanguliza Mungu kwa swala, mara ghafla kaja mzungu Sara. Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga Joso Mipango, Jabulanti Chopa, I got love for you. Nyama mkari Buda na mchachambo, mwambie tunapita so mikono juu. Najua maisha safari, mi bado sijafikaga, long way to go. Ila naiona fadhali nkulala wakika na kula soka before. Debe kwa Zizi Ali, Mbagara Tandika, Kimara na Kariakoo. Geto na Kibatari, Kiangazi Masika, jomvua jote vyako. Now I make my paper. And I bless my family. Pole walo nicheka. Enzi na vaga kanda mbili. Never.